kupenda, nitakupa kile unachopenda. Basi sije ukanitenda, siku kuche nikashikwa na kiwewe. Baby nakupenda, nitakupa kile unachopenda. Basi sije ukanitenda, siku kuche nikashikwa na kiwewe. Please baby girl, if you come to my side, I wanna make you happy, I wanna be a desire. Everyday night, really mean nakuwaza. Why baby, why unani drive me so mad? Let me be your king and you be my queen. Ondo waza kufes, you ni show tabasamu. Kwani maifit, nina wengi tu wahamu. Wayako tabashizo kwangu, wewe ni muhimu. Ondo waza kuchungu, mini kupe zangu tamu. Utamu wa sukari, baby gali ulinipa. Ulinipa nyingi, kusudi mini lewe. Furaha ya moyoni, upendwa mina wewe.
You are my lady, mchana usiku na kuwaza wewe. Thank you.